ቫይረስን ኮሮና ኮን ለመድዱ ያደሰትን ዱኩም መታተቡስ ነሚ ሀገቶ ኮፈላዩ ኢንተርኔት ይርባባደቹጀ ዲያና ሚሸል ተዱታ ነርገ ያለነነትን
ወራብ ዱኩበ ኮቪድ 19 ናምኒ ዱኩብሰቴ አከዱሪ ዶክተሮ ፊብራ ዳቁዳን ጎርሰ ዮካን ወልዳን ሳርገቹ ካን ኦርከ ዮተው ካንኔን ሃለ ኡማ ሜካናን ጎጂ ዳቡዳን አከሱመስ ዋና ዳዳን ዮካን ሶዳ ሙደቴ ጋማ ማርሰሪቲን አከገርጋርሰ አርገተን ድርቂቲ ሴጅራ ዊኒ ዎንግ ዋኤ ካና የሮዱበቱ
ኢንክ 30 ኦፍ አስ and the head of the agency let everybody go
ana dabalate garana mota sodoma katanu kara gama zoom jedamun akawal genyo gata ebod hoganan dabata kenya wajirikun wanchufa mevdecha hundike sandemanun jere kojira ari amneja chuda kunega wanakan sammunama dararutai ojinin jirutanan attanta ujet jacob makemo magala minneapolis keset itti ana bulcha wajira tokko ta uno jata
I was kind of like I think I might need to see someone based on my anxiety level
sadarka soda ya donna qabate ogesa wal an safaya bira da kun akanarre jiru na ubacite akka ko duri ofto achun dadabe humna ko ol natita eje ga esota united states ke sajiratan kannen walakka ta an ya dofi muddamin sa ke sakajiran ta un gaba fa mejira sababin saas waayen weerara vaarasi korona kun fayyaa sammuu isaanii irratti dhiibbaa godhee jira jedha qorannaan dhiyeenya kana dhaabbata kaayzer faamilii faawundeeshin jedhamuun gaggeeffame jaarmiyaa kana keessatti ogeettii wal'aansa dhukkuba sammuu ka ta'an kaaraa shimitti akka jedhaniif
social isolation loneliness all of that is deeply connected to poor mental health outcomes and the hardest hit are going to be folks like older
hawasarra addabu qofata u kunundumtu fayasa mumida kun kesuma besota qobajiratan irat ijolle dergaggot akasmas werara corona kana kallattin kannen durada batajiran ogesota fayas nimida jedane kanaf namonne wal ansa mu barbadan lakosisani dabalayro ademu ojjetonne tajaajila eegumsa fayyaa gama viidiyo of teknoolojii ammayyaa adda addaa gargaaramuun dhukkubsataa waliin wal ilaalaa kompiitara taabileetii bilbiloota ismaartfoon jedhamanii irratti gargaaruuf hojjetaa jiruu jedhan shimet waan silaa dhukkubsataa waliin qaamaawwan wal arginee qorataa turre hundasaa gama viidiyoo fi kanneen biroon dhukkubsataa gargaaraa jirra garuu nutti heddummaata waaye akkasiirratti kan hojjettu Julie Kiltley akka jettutti ijoolleen yaadda'uuf sodaarraa kan ka'e dhukkubsatan mala warra ga'eessotaa kanaan gargaaramne ilaalaa jirraa wal'aanuuf jedhu.
Connection is what makes us human and it's what creates our lives.
Walii keenya gidduu walitti hidhata yookaan quunnamtii qabaachuun keenya dhala namaa ta'uu keenya agarsiisa. Kunis hedduu gargaara. Jireenya gaggeessuuf nu gargaara kun jireenya keenya kan manaan alattis hojiirra ooluu qaba jedhan hiriyootaa fi hawaasa akkasumas manneen barnootaaf lafa firoottan keenya gidduuttis hariiroon ture gadi bu'aa deemeeraa jedhan Wong ega hojii ishee dhabdee booda marsariitii bifa adda addaan qophaa'e irratti gargaarsa wal'aansa fayyaa kan argataa turte ta'us maaliif qaamaanii ammaan booda doktora bira dhaquun akkanarra jiru. Naangaluu jetteetti waggooti xiqqoo dura hakiima qoojjiin gama meeshaa ammayyaatiin wal qunnamuun gargaarameen beeku qaamaan argamee mari'achuun fedha amma garuu ergan kana argee booda hakiima kana bira dhaqee arguun kan barbaachisu natti hin fakkaatu jette Jaakob Maak Minneapolis irraa akka jedhutti immoo wal'aansa fayyaaf jecha namni gama marsariitiin argaa jiru sun nama gaarii turte. Haala ammaa kana keessatti na gargaaruuf waa hedduu gooteettii jedheera. Jaak Maak gorsa kenneen guyyaa guyyaa sochii qaamaa yookaan ispoortii hojjechuu sabaa himaa dhaggeeffachuu hanqisuu yookaan daangessuu nama waliin bilbilaan dubbachuun ni gargaaraa jedha. Namni hundumtuu marsariitii qabaachuun danda'u yookaan bilbilatti namaaf bilbilee dubbatus hin qaban keessumaa kanneen umrii dheeraa yookaan dullooman jedhan.
Be away.